ndi anili uwa mkoma na nevel. Munga ndo amba machoni ano. Zi anzelo baso wabu dudanduni ya mrena. Ndova ndi kafuro la uvidza bome mtukupano. Madekwana ano. Uri anyi mbelelu imbo. Urenda mufa chikoru imba nduni ya angalungu duba. Ndi atenda uruka divana chipinga charo. Arali asi umrao rao.
Ms. Jeffries, what do you think about that? That little song that you sang over there, I
come Jeffries,
heard it being sung. I like it real well. I hope I'm not embarrassing you to ask you to sing it again.
Tell me if you hear
something like that.
I like to hear it.
I know you
all enjoy it. Lawe kana chimwe chitu cha uraro. Nandi zone.
Thank you.
dofuna ulupfu hafu ndi azdiva ni do dipelwa nga ronote oh ndi to ufuna ezo ndi funa dzina lawe ne adiva chine cha nyiti sa uri ndi humbule izo uri ave na msidzana mtuku achikolu imba ndi kona ni tuku ka msidzana wanga mtuku Rebecca nondova ni murau mangu macheloni ndi chikoita chimwe chinthu luperane lwanga nondapfa uwo uimba unonda elekanya zoralo ndi dotova naye eka uimba hezo chibidzoni chimwe chipinga.
On the road down, I'd taken the children to school
and I spoke to her about singing and she said, I might just raise up so I might not sing.
Well, I thought that's outstanding for a teenager.
An old story of some years ago in England.
And he went out among the exchanging, and he said, take a drink, son.
You happen to turn around and notice this little boy just almost watering in the snow.
And he said, son, why are you?
Somebody's going to follow your footsteps.
Let's walk straight down from the cross to Calvary.
I was reading a little article some time ago, thinking back to the girls again.
It happened one house.
Not thinking about the danger she would be in, but
she had a corner across the little city. When the prayer was over, the girls had been thinking about like a little boy going.
And it seems to be like a danger begin to haunt her.
You know, I'm glad the Holy Spirit can warn things.
And she had never thought of being afraid, and She just got to singing that old song.
Na ngo vhuya a humbula nga ofa. Uno atomo imba luimbo lwa kale. Ha ndi sindothe. No vhunga a tshi dzhena ḓoroboni hoṱhe. Ha vhonona nga a huna ane a ḓo mu dina. Fhedzi nga tshifhinga nyana takuwa nyopo khulu hafhu.
And she happened to look standing close.
Nahone atomo lavhelesa o ima tsini. No hovha ho ima munna wa u tshuisa henefho. O lavhelesa ho khaye. O farao zwanḓa zwawe sa Yesu. A tshi khou ḓa khaye. A huna nḓila yo ponya. Uno ndi nga nea vhukuma. Ngauralo o vha nga si kone u shavha. O vha a tshi ḓo mu fara. Ho vha hu na tshithu tshitipedzi tshine a nga ita. O vha nga si shambe. Mimuya yo vha i khou vhudzula nga maanḓa. U tshi nga si takula muvhili wawe u bva tshiṱaratani. O vha nga si kone uri muṅwe muthu a mupfe. Uno mahaḓa a tshi khou pofudza. Ho tou vha na tshithu tshitipedzi tshine a nga ita. Ho vha u rabela. Ngauralo a thoma fhasi ha ipfi ḽawe a tshi hevhedza thabelo kha Mudzimu. Uno ari ha ngo vhuya ḓivha hune ya ya hone. Fhedzi nga tshihadu nga thungo ha voti ho vha ho ima mmbwa khulwane. Uno i na mamvele. Uno ya tshimbila tsini naye. Uno ya ḓa kha sia ḽine munna o khou ḓa khaḽo. Uno ya thoma u huvha lwa nndwa. Unga tshi pfuka kha munna. Uno nga u ṱavhanya musi munna a tshi tsa nga tshipasi nga tshitarata. Mbi ya rembuluwa. Nahone ya humela murahu uno ya navha fhasi votini.
God will care for his own. God sometimes he works through even a dog.
Mudzimu u ḓo vha na ndavha na vhare vhawe. Mudzimu tshiṅwe tshifhinga u shumana nga mmbwa kana tshifuwo kana nga iṅwe nḓila u sumbedza vhugala hawe na tsireledzo yawe. Ndo takala vhukuma uri ni a mu ḓivha kha u hangwela ha zwivhi zwanga. Uno na vhuṱanzi ha uri zwivhi zwanga zwi fhasi ya malofha vhunga ndi tshi khou zwi bula ḓuvha na ḓuvha khaye.
This morning in the message I might have seen the little chop.
Matsheni ano kamuleza ndingavha ndo vhona na zwituku kha u khethekanya kana tshithu tshituku fhedzi a ito vha pfunzo ya tshumelo ya podzo nga maanḓa.
But I've lived long enough to know this brother.
Fhedzi ndo tshila lo eḓana u ḓivha Yesu mukomana Tony. Ara muthu a tshi ḓo ita vhunga a khou pfa tshirangwaphanḓa u zwi ita. Mudzimu ḓo londa zwiṅwe zwoṱhe kha nḓila ya muṋe. Tshifhinga tsha u thoma zwi tshi vhuya zwa itea nga heyo nḓila fhano ri anzela u ṋekedza garaṱa dza thabelo na u imisa vhathu fhedzi muya mukhetho wo nyitisa uri ndi vhudzise uri hu na vhaeni vhangane vhe vha vhe tshipatoni une wa ḓo zwi katela lwo khunyelelaho.
Uno
zwenezwo a ita uri lutamo lwavho lu ḓivhee. Uno hu na bula phodzo dzavho na zwiṅwevho zwi tea u sumbedza uri u pfa hu fhira tshiṱhavhelo u thetshelesa kha na u nona thutha. Ngauralo madekwana ano ndo nanga luṅwalo luṱuku hafha lwa tshifhinganyana u amba. Uno phanḓa musi ri tshi nga ita hezwo kha ri kotamise zwifhaṱo zwashu lwa tshifhinganyana kha thabelo.
Thou art God forevermore.
Murena iwe Mudzimu, ra lini na lini, uno ri a u livhuwa na u renda iwe kha tshikhala tshine ra vha natsho tsha u ḓa phanḓawu nga nḓila ya thabelo.
Knowing this first that it is promised to us.
U ḓivha Yesu tsha u thoma uri zwo fulufhedziswa kha riṋe uri arali na humbela tshiṅwe na tshiṅwe dzina ḽanga ndi ḓo zwi ita. Uno ri na vhuṱanzi uri u ḓo tendela khumbelo dzashu. Uno hu na zwinzhi zwo no itwaho madekwana ano zwine ri pfa uri arali ra nga tou vala tshumelo ra ya hayani ri ḓo ri zwo vha zwavhuḓi u vha fhano.
Do you hear these songs of Zion sang in the audience? Do you hear the people as
they give out their voices in prayer and meditation and in hymns? And in the scripture says, make a prayer in your heart and your spiritual song. Do you
hear these little teenage girls?
U pfa vho vhasidzana vhathangana murole kha ino awara ya swiswi unga zwo vhonadzwa madekwana ano nga kha mukomana wa zwibhila tshine ra khou tshila khatsho na u vhapfa vha tshi khou imba dza Tsioni. U pfa vhuḓipfi ha mukomana Bila kha iwe uri u livhuwa hani iwa na zwe wa ita na uri wo muholefhadza hani umutendela ulimwa uri ova achidaitani asina iyo mbizu ino. Zito sumbeza uri robulungea ngachiri zichao na manda.
Let us all take heed tonight, Lord, for
iri rote rijele njele madekwana anu mreni. Gaurindi atenda urindi chipinga chashu chau jiesu dodombezo soperao. Chipinga chau ditora. Gauri arudibu urindi chipinga adechine hakoyo toriwa. Ungavo urengo prisasune raumbura. Gaurero karito gomenendira zashu madekwana anu na miumburo yashu.
And we have prayed that you'd speak to us for a few moments.
Unorite urabera urudo amana rine no chipinganya na ka ipfi. Zvenezo ripatuchedze ka chumela chirarero ngamurau. Ungarichiko jia zvipida zvachinkwa chisina dini na veini. Zvinezo imena muviri wawo vhundekanywa na maropa oshururu awo. Uitira kangore zvibizwa zvashu.
Our most beloved pastor tonight wasn't feeling too well.
Mufunzi washo afuneyo madekwana ano hadipfi zvavudi pechikanyamba dzeno yasvika rutingo ozvive akalitare ndinango udoitanganedza mure.
Not further offer a prayer for him, for we love him.
Unondomurabirisa yapanda ngauri yamufuna naone ri yamutoda rurabirisa ene na muta wawe na muta mumwe na mumwe uri pano unona dzote kumbero dzoambiwo madekwana ano na udzika na hovo kavari patuchedze uya panda kaune mutangano ngauri zviumbera nga dzina la Yesu murwa wawo amen.
I want to read just a little portion of scriptures here found in
1 Kings 19.
And he came thither unto a cave and lodged there. And behold, the Lord was unto him and said unto him, what doest thou here? And he said, I have been zealous
for the Lord God of hosts and for his children of Israel. Unonga uri vawe vaIsraeri vorata mulanga wawo votutalitari dzawo na uvuraya vaprofita vawo nga pfumo none nawo hune pedzi ndosarawo naone vakotoda vutshilo hanga uvudjiya.
And he said, go forth and stand upon the mount before the Lord, and behold,
uno
the Lord
ari, veranda uno imeka tava pada mrena. Uno bonani, murena apira. Uno dumbo la mimuya, la manda, la muranga panda. Uno line la pandura zitava. Na upiesha matombo panda mrena. Pezi murena oba esi oka mimuya. Amura mimuya adam zinginyo. Pezi murena oba esi oka mzinginyo.
And after the earthquake, fire. But the Lord was not in the
fire. Ngamuram zinginyo muriro. Pezi murena oba esi oka muriro. Ngamuram muriro hada ifilitukulo zikao.
And it was so when Elijah heard it that he wrapped his face in his mantle.
Nozwabanga uraro musi Elia achilifa afukedza chipato chawo nganguva yawe uno abveranda uno aima munangoni wa bako uno bonani hene pada ipfika ene uno apfi utodani pano Elia.
I want to take for a text for a few moments.
Ndiko toda ujia utena ni mwaro la chipinga nyana. Nito danifano.
Elijah had, had a hard day. He had been on Mount Carmel. He had seen the glory of the Lord.
Elia oba na duva likondao. Oba tabani ya karamele. Uno oba onobona bugara murena. Uchi tapasi. Oba onorabele na muriro. Wawo vamataduru, unosenezo arabela mvula ya nena lipasi, unopasi ya mtsiko hoyo wote, zifizo wa zova zitini na ulicheza. O, ndi mufera hani.
And here we find him first preaching to a backslidden nation.
Nopano rimuwana, utoma, achikorela karushakaro umeno mrao rabatu, unokaisa bere, ane atodandira yawe.
And the people had come to a place that they had forsaken God.
Naone vatu vavo dapetu, unevo tuchera mzimu, utuchera purpeso dzavo dzote, na minawe yawe yote, na usaburu na minawe yawe, na usaronda chitu itera ene.
And Elijah Elijah, in the midst of all of it, he could not compromise. He had to stand
Elia
vukati yazo zote
hangoreludza odoteo imanga kupurupedzeka kutenda hawe. Oh, zvibonala hani ngalino duva.
And they had a queen there by the name of Jezebel. And she had led all the children of Israel astray.
No baba na kusikadzenefo ngadzina la Isabel. No ova opambusa vana vote vaIsraeli ndandira. Ndandira yawe chizvino yauchira. Ova itiso rovaite vudzekani murenda mbingano. Naita sizvovipawo. Arusufana nana musi. Fedzi Eliya vukati yazo zvote. Naozoraro. Vunji yavana vaIsraeli zvigidi zvavo. Vavorerudza nautodo chira vuchirwa chizvino hachanduko nauzoraro Eliya angorerudza.
He told Jezebel her place and how she must do. Oh,
Jezebele imo awe na zvine atoita. Oh, ovenga uyo muprofita pezi tofana hangozvijenga uraro pezi ova mufunzi wawe. Oh, una spinga zvinji zvine vatodzi zvijenga uraro pedzi munorumo wamudzimu kachichava nemufunzi wachichava chote kana nemubaptist presbyterian kana chine avachone mudzimu dorisa mutu wawe naone angasirerudze naone vatu chimwe chipinga vamuvenga ngauruimera ngo pedzi nauzoraro nemufunzi wamudzimu waawara. Oh, uamunyadza, angaita chiona chimwe chine angakono mvura. Pedzi nauzoraro ova wango kamina ya mudzimu na chikaro chamudzimu. Dzawe pati dzechizvino namachirisano naupenda chipato chawe nauambara zviambaro zvawe zvova zvochikapadza rushaka. Uno Eliya wakare ova songoreruwa omubvudza tiye ava oimahone.
God send us some more Elijahs in this day.
Mudzimu rumerevo Eliya vanji ka uno musi vane vasadorerudza kachivi mumuto anadorera ngo husarondi uri ivava hani mudzimu kadivana vadhinda kachichava chiona chimwe vane avangarerudzi ngasu zvashango.
Elijah didn't like the modern trend of things. So he stood true to God.
Eliya ngofuna zvizva chizvino zvino ngauraro aimarwa ngoka mudzimu unotano ladha unotano lodha hapu Eliya katava yaKarameli musi weumbura uri madzivota amadhembe opira naona uchadhova nachitubo samadhembe hovona muti muti weava achitenda kawo unoardhisani vaprofita vanhu vote vadhiseni ntapata vanhu unokariringure rivone uri mudzimu ndinyi ndifuna uro rumwaro. Arare hovuya vana chipinga kapetu une manda mudzimu ango atiovonana rina musi kariringure uri mudzimu ndimini. Arari pfunzo indire yambopolowo ningani isazviti arari wimo wamachirisano na zvimwevo iyo nendira ningani zvisazviti arari ubhadhera dzimwe tsvaka uvatama dzashu unoriwanorusori voshandura zvivanga urwa narine ngautavanya ngaune vangakona uno ndingasibhadhere vukonani ngacherede vukonani ndichipuwa chamudzimu. Arari zvividzo zviurwane navapfunzi vaurwane vandira yaubva mulandu risina vunja mudzimu kachichava chacho zvenezvo mulandu richidzurera usudzurichera murau. Arari mbekanyamushumo yapfunzo unopulupiti yopfumbidziwawo zvavudi nakwairi yopfumbudzwawo zvavudi unoridzurera utuchera kure namudzimu chipinga chote zvenezvo hazvingashumi. Science yoita mini science ininiri chipinga chidhodha musi science ichidoita chino naone yaita chila voita mini voridisa petu kusvikira vachichinyadza shango lote vakoriita mini vakochinyadza shango madzulo nauliita uri live rakwine. Asi kare musi mulange Al Farrar wa FBI kazvipidza zvituku zvaUnited States havana nekaofisi yawe murava musi ndichimudhisa kakristu pasi kaune vatunchera hone. Hapi mkumana Branham, nendi mu baptist. Ndofo uri wawa umu baptist. Nari, ee, muna wanga. Ene ari, pezi, atina mu ya mketo, una wakomba ngao. Ene ari, uumbula uri udoba wanga. Nari, ee, muna wanga. Ene ari, zoralo, nido oda, suti ya budi umwe petu. Kari ngu rupera robu dila odela. Uno nena inu rayanta. Uno kangu ododa kari rupera robu odela. Na untazaga mu ya wawe.
I said you don't have
Dar anina aniteo bana sutu ya hodera hafizora ro ligawu na dutagana nanne dar enepa ar angasideka ino galari angararo galari yautu nchira onepano dar oya katumbia vimbe chitera mungu nandoni ya muriro etera mwevo utotagana na inu karubande nungwa na rumwe nuna na dutagana na ekaro go Muzimu koto dotanga na inwi. Uwa toto si amba na inwi. Uto da hune na vahone.
Now, Jezebel had polluted the land and Elijah
Zinu Isabel, ochikapaza shango. Naone zifiza Eliasova zika mtsiko. Uno ovo ita matembe mahuru. Naita zigaka chikwara. Utikezoru mzimu oba chikadiba mzimu. Naone angapindula ngandile ya matembe. Unosodisa mini, mbwerele, ushushezo abuchiro hawe ene mune. Zodisa mini, mazuroni ya mbusele zoe shango. Zodisa chuchezo kabuchiro hawe ene mune. Isabele, musi aba omubuza izo zitu. Ene ari, ngave mizimi chizi itakane. Unosui njira zovo. Ara nasatu munatoya hawe ngachino chipinga machoronga matekwana.
And Elijah who was trying with a heart.
Uno Elia waba kuringeza ngambiru kaye ya mzimu. Uringeza sumeza baturu mzimu kadiba mzimu. Uno zwabu ya mrao kaye. Uno ashabela sogani mchisi ya chizuifa. Uno enepa azura pasi kamuru wa munga nani. Uringeza wana kutazo. Eno oba otuwisa mudinda wawe kure. Uno amtu chera. Zino ngania ya shukia petu uraru. Opa manao. Automa tabani ya karamele. Utebela opasea muru wa munga nani. Uno avraru petu ya mzimu tangana na ebakoni. Uno azungo dogo ili angamanda. Wafunzi hapa basu diba. Na bangomba shimeri. Labele sani. Ngamura ataba ya ya karamele. Nikweoba na muru wa munga nani. Chipunga chote musi mtu anapatu chezo. Naone manda mzimu otera pasi na ita chimuchitu kainwi. Labele sani. Satani ukabutara.
Just remember the next day.
Izanu elelwa, duwali tebelao, uyo musimburu opanda ya budisonda, chiko yo ubachiti chikondao, ngauru uko yo itazoto zine ngakona, uvisa budipuru perika inwi, hemu ya mketo wabeka inwi ngamuro vahone. Ngauralo Elia obana duwali huru, uno ana mashuru zuru, nga ingwendira, vaprofuta boteba, borrela taru babalwa zeba mumburo. Yesu Kristo rorata ruba mulatso mumburo mwana mwa apostolo rorata ruba mulatso mumburo ngaba dzurapo ngauri vushumira havo vha hunta mupo usikela vhathu vhachelekanya uri vho bva kha mimburo yavo mwana mumwe ane achira vuketwa Kristo Yesu u ḓo tovholwa ni vha muthu o famanao Munga mkobana bila o ama nga chigacha awa nga mrau. Nimbudiba obego hapu. Nimachibungu wachiswa ka Kristo. Jirala zopera. Suzanama so shango asuwa nifareleza. Naona nichado zifarelela. Musi nota eka nyomvarufuni uyabuchironi. Musi mzimu owa na mutu. Tuducha utoma chine aita chivizoni. Nuchidisa uvavushangoni. Uyaka ukete pazwa. Naona uchivisa uvarufuni uyabuchironi. Chopekwa hapu. Ndichiswa. Mimbura yacho ni miswa. Chine ratota ni mbusele zobunga heso. Na musi. Zwabukuma ningo.
Oh, we've had a dip of the spirit. We've had
oh, rinabudziwa amuya. Roba na zipatse zoza amuya na ufuwa amuya. Pezi archa stoda izo nakati. Ritoda mbusele zoya amuya wa mtimu achirao. Biruni zabatu. Arshato da zinji zwa budziva muya. Kano karuswa chimuya chumuchipinga. Chidi sama buto ufangana nao. Ruto da mvuselezo. Ine ado. Mvuselezo zine rabanazo.
Not a spiritual awakening.
usukaruswa chimuya chipinga chenje yeso zvivanga mabuto tangana nawo pezi ritoda mvuseredzo ine adonwera pasi udzinginisa pasi na utumurera ndasu zvote unga uima kakunzi kunzi ya lwanje ndova ndichiko ama na vamwe varatu Puerto Rico vhege dzisigati dzopirawo uri musi ndichivona lwanje ruguru na madhumu mahuru na magabhero anotaupira ye tabernakele unondari neadhiva nemini auna nasvota nalitila madhi karo upirisa musi rodzika rokunyererawo pedzi nemini chinokuita honyana na upupa naho nezvi ama mini ruratatuki yote ndaharo kakunzi kunzi ndizvine chipidzo chatoda nemvuseredzo uchidzinginyisa ubva kacho mushangote na zvitsuva shango na uvuyisa murau kuna na uketefadzwa mudzimu mbiruni dzavatendi vacho kuti tikufadza mulandu munoitero ene mune avawani mvuseredzo rutinga chipinganyana muyani wavo vava vanama vukuma na kudzano usvikira vachiva vachitaera ukonda urugavo nevane vovara na guda una hezvo ndezvavudi pedzi hezvo asi zvine rakuamba ngazvo nidiva zvinyu nga ipfi ndezvavudi udiva ipfi pedzi ndikuine udiva munei wa ipfi niyavona icho chiti chituku chine na chisiya icho chitumbiruni chine chaitisa uri inini vezvine na vazone ndichone chitu unondi anibudza Elisa na zvipfi zvawe odharerwa na imwe ndira ndidzivira umupfera vutungu zvipfi zvavo zvova zvitsini na uritsedza na imwe ndira uno iyo paundu kurwane ubva kaisabhere yapedza umona rurumbu zvenezvo agidhima uno ajena pangani uno adzura pasi yamuri wamuunganani iyo chenjemo yamuri wamuunganani una vunji hashu rinodiwana riri pasi yamuri wamuunganani ndiyadiwana ndi pasi enepo zvipinga zvinji petu une anidhivi chine nadoita nosinyuwa zvakuma ndipasi yawo zvino na udhivudzisa o mudzimu ndichiri chine watoda ndichichiita niadhiva vatu pasi yamuri wamuunganani vafana naeliya vafuna uedhera ndireraka vatu vanji vonoitawo pirisa mumwe mutushangoni vatu voneta ngamanda voneta vukuma mimburoni usvikera vachidhadza zviimisa zvavaradze vamuumburo na maongero umwe na humwe vajena kanyimera yamajurujuru usvikera vasadhiva chine vangatenda na chini chine vatoda vosokodzura nepo avadhivi chine vatoita o nimbono itungupadzawo techeresania pa murati wanga ndingasi zvipedze ngaunwa ndingasi zvipedze ngaushamberera kana kutamba magarirato usvikira ndisichava hone naone ndingadjiya kope dzamasiyari dzazvigidhi naringedza uzviponya ngauedhera uno ndingasi zviite yote mishonga yacho mituku chiti pedzi chine yaita ndiutusa tsumba dwadze ritiyova nedzirapo ladwadze ritiya uva vadziva muumburo vote shangoni vangasi podze zvitusa pedzi tsumba dwadze podze kamaro paisu kristu husu awera kakunzi kunzi ya lwanje husu wana luimbo kwari yauimba nyimbo ndizvine rakuringedzoita namusi uzviimbera kure o ridodiita vungavo Jones uno rikoringedza kuita chimwe chiti chopamba nawo uringedza uzvipfunzera nda huna ndira ndichipedzi yauzviita ndi urivana na mbuno ndizone o ara nokwata na usinyuwa nisongojoina chividzo idhani kakristu ndiyo nepodzo pedzi nisongoita kumbero na uvhura siyatari liswa itaniwana vuchiro vuswa kristu ndipinduro henepo oedhera pasi yamuri wamuunganani ova asadhivi chine adoita ova na vutaredzi yazvipfi ova chikotetemera ova chikorira husina kutimatima naone ova kachimo chishushawo vunji yasvirusikapo petu zvihuruhuru ngamurava chenjemo chatava yakaramele zvovuswa nelimwe dhuva ngamumwe mutu ngaahezvo unorinhingani rine rudo ni mini zine ri ngaita zone ni mini zine ri ngaitelwa nga chine chipinga huna chiri chitipedzi chine chinga itwa kuti kumedza kamudzimu zvino ndi azdiva uri muthu angashuma na upirisa ene mune na one muthu angashuma stuku ene mune muthu mudzimu ozdiva uri hoyi mwana ukotoda kukanzwiwa ukotoda chimwe chinthu cha ula unopasi apa petu yavwedzera hone mudzimu dzotiyo muitera chimwe chinthu mudzimu dzotiyo ita chimwe chinthu cha muthu mumwe na mumwe ari pasi ya muri wa muunganani kana kodzo yakauritshedzana utiyo zviita ari mupinda wa oedzera pasi ya muri panda asadivi chine atiyo ita ovhuledza ndaero yawe eliya ari o murena tendere ndife ndonova naizvo zvipfi nga muramusi ndichibva mutanganoni na uvonana ungandolingedza na urera na uhumbera na upembeledza na uvona muri wa mudzimu achikoshuma ngaka mutangano naita zviga na vutoro unondadzura kagoloinda uno uvapfa vachirira vari izvo asi chitu nganda mumbulo auna chitu kazo auna chitu kaezvo izvo zvote nemaroto o zvenezvo ndasvenda pasi yamuri wa muunganani ndahumbura murena mulandu wo mulandu wontendera ndichizviitera mini zvidoita mini pedzi rote riyasvika kaedzo chenjemo pedzi katuchero yayehovha kamudhinda wawe mudzimu udiva ningo dzanu itani udiva yezvi udiva zvote ngaadzo ngauraro uwadza pasi naunoya zvidiva uri mudhinda wawo uya toda uawera ngauraro utomuveya kauedzerera chipinganyana musi oedzera nepo orindera upora apu kana tabhero yaufa murena vokotsi anga vofa pandanga zvinodziya vuchiro anga ndoita zvoedza nawo ndorwandwa chidhere ndopedza mushumo pedzi wovaona mushumo une wakadhitiyo uitwa mudzimu wovasongopedza namuprofita wawe ovakadhiva na mushumo aurondi uuririra zvingapani na uhumbura chino chila kana chimwe hauna chitu chine changaridjiya usvikira mudzimu achipedza na rine ndotakara vukuma udiva yezvo chimwe chipinga nifaunga ungazvendaita chimwe chipinga uveya chigidhi kato yanga udivuraa pedzi tingokona zviita ndabvisa magilafu anga uveyaka rutaro rwamudhagasi munji une ndova ndikoshuma hone pedzi atongokona zviita chimwe chitu chikadhiva chopfara mudzimu asashanduki uye ava ena eliya uyo mudzimu asashanduki namusi ombona pasi yamuri wamuunganani mufumakadzi wanga na rushiye rwanga wedzera ngeseri vidhani nakotsi anga varatu vanga na vote ndova ndotopera nemune ndonorara pasi yamuri wamuunganani zviyakonda uno ndasvika kapetu une ndova ndisichakona nokuti ndalingedza uita uri chigidhi chitunhu chemaruve atongozviita neavona huna mushumo une wakadhitiyo itiwa chimwe chitu chitiya uitiwa mudzimu wovasongopedza udzodzorera uva na ndava na inwi atungupfadzawo onetawo mudhinda otambawo omuvona odhiva yavaihone wadhiva une navahone madhekwana ano ningava nepasi yamuri wamuunganani zvote zvopera pedzi erwani wadhiva une navahone ari todzi udzudzanyurwa hote unga musadzi womukaladhi wakare oamba pasi chipembe ova na khombo goro yomutura unohova yomuvaisa nga manda unoramira ari vatodohwera mulandu wachinyarero ari minayo ei katuchero ha imupfunwa hapfi ndina chinyarero yoringanawo ndikotoda umwe uvuyedzedzwa uno ndi mulori voamba zvavudhi kechi chichava nachino chibidzo madekwana ano naili america liyohereni alingohumera murau lonotuwa aliwo kagono lauya hereni lonoditangana na here alingohera likoya uhera lonohera kale alitoduhwera chinyaro litoda vuyedzedzwa ningoho uwadhiva une na vahone uwadhiva enaedzera hone uno orumera murumwa uno murumwa amukwama uno aya oedzera unomusi achivua hovo una keke za koni kana rungundu shakalwa keke yobagi wawo yove wangatunga hawe uno Elia vua ule kecho chilizi cha mzimu kamdinda wawe ni abona omu aweza.
You know, Jesus said, come aside.
Adiba Yesu ori idani tungo womu sogani nori awele stuku vangu va abu batu vane va humula uri abateu awela riwanu sori vaneta ngautabanya na bobo arabasa awela vadiwa na vota mba umwe petu ni humula uri ndi wine mkoma na watch Billy Graham abahone madekwa na ano ulinge zao tunicha danga niloka rile sao hei mibili ya batu yokwata peti ya todau awela. Zwene zwene nga awela stupu nyana, unone ya unwe petu. Unabato ni sasara zavari, nwele kanya uri oba mureri. Muna vele seni ndaka kunzi kunzi korea. Kachi mwechi itu sa yeso, pezi izwa zina mshumo. Yehova dorondo tabarebawe. Numusu edere nepo pase ya muri, oneta na usinyua. Mzimwa mzikisa zufizu awe, amukanzwa afusa hapu. Uno amukanzwa hapu, uno adoba mwedeza.
You know, I've often
ni adivando zero duvisa uri hoba umini kezo keke lulushaka adero pushi lwe aluwana kezo keke na ozora lo chingwana chingwa chichava chingwa mwenepo cho ita uri apeze maduwa maumi manda na usiku hawe o chimina ngamanda ezo keke mzimu wa diva mandekwa na ano nika ingwe hazo unaninangoya uri chino chivizo chiko toda ingwe hazo uvela tungo ule na shango unokari awele la chipinga nyana kari ambe la chipinga nyana anina chipinga cha awele inuniri John Wesley o amba ezo chiku nchipinga ori niko opa awele atina chipinga cha awele unanidiwana nufundekana ara nisa awele.
And we find then that he went 40 days and nights and God located him standing or pulled back in a cave.
Nuriwana zenezo uri ochimira maduwa maumana na usiku hawo naone mzimu amuve apetu upo uimo kana ukokodzera murao bakoni no mzimu akotoda ukunga muumburo wawe ngauraro hovo una dumuli huru lela pfuka naone lapandukanya dzitava lova lina mando sukela lichidzingisa matombo pedzi mudzimu ovasi okadumbu loto ya pana mudzimu.
And then there come again a great earthquake that shook the earth.
Unozene zene po hada hapo mudzinginyo muhuru wadzinisa lipasi pedzi na osora ro mudzimu ovasi okamudzinginyo unoene po hada muliro pedzi mudzimu ovasi okamuliro unozene zvada ipilitukulo dzikao uno mudzimu ovaka ipi uno muratu karadzi. Ndono mwana murao kabako lete nao, unonitea na inuivo, udiwa uri una midzinginyo minji, idzinginya umona, posho injina zitu, na zuliwa, na zitunga eso, na mitanga no mihuru, pezi mudzimu gae ka iso. Ningazo, nichi amba zenda ita machoni ano, utio da chumwe chitu choziwa paro pilisa chumuna poze, utio vana chumwe chitu choziwa paro pilisa chipiwa chao ama atindimi.
There's got to be something deeper than a rush.
Utiova na chimwe chitu chotseva parawo, ukurisa muya ubudzirawo, muya wova, pedzi mudzimu vasi okawo, rono vana mimuya ibudzirawo, shangoni lote, na munzenzero, na maropa kachipatuwa na zondani, chaka dzote dzasvika, pedzi mudzimu gai apo, Elisa olindera, na ozoraro, ova muprofita, pedzi otechelesa kawo, hango ya uvambedza mvuseredzo nazo, hango ya wana tende luhuru shangoni. Hango ya ndao ya katelevisini kana zumevo. Sasune ringa suivi sisa zonezo. Maroto ote mauru. No Amerika lina mlandu wa ote chile sayo posho. Oh, rifuna posho. Bezi mzimu wa oka posho. Na ozora lo, sasugude sao sasuitu. Ungaboraro na ozora lo, mzimu wa oka posho. Arali iso soba ngauraro, musiba Afrika bachiri zangoma. Ani atufarusha kwa posho na nyimbo sa uro. Mudzimu vasi okaso uno rono vana mimi ya mihuri budzirawo rono vana chaka dzote dza muriro na midzinginyo na udzinginye na mvuseredzo khulwane na zvitu kunga yeso mudzimu vasi okaso arali ova zoraro zvova zvidova zvo disumbedza pedzi ngamura izo huda ipfilo dzikao zvino mudzimu ovaka ipfi.
That's what I'm thinking today.
Dzine nda humbura na musikonani. Rina vatu ngamanda rihwalo ngamanda nga posho. Ngauraro America lifunesa posho. Ravera sana zvine makoita. vafungedze radio dzakare nga manda nga une vakona na rock and roll na boogie woogie chakadzodza zvitu vatio zvipfera ntanga manda zvidotatapisa ndebe dzamu kanji posho yote chipinga chote chaduva muchimidzoni riri dzangoma rogidima ntana pasi na uchema na huwerere na ushamba na uva nechipinga chavudzisa yecho auna chironazvo pedzi mudzimu gai ka izvo zvoita mini utori tumukanya rava spida uvidzwa kuvangano ya mudzimu chividzo chamudzimu pentecostal ya vutiofara nawo dzote dzi dzimwe dzopambanawo dzidenomination tuku mudzimu wahukazo nemarangera pana mudzimu nditsumba mushumo musi nichivona vanosikovidzwa vakreste namusi vatu vayawo zvividzoni nanauchira uvuchira audihudza na uya nda uno vahana potso na uhana manda mudzimu na uhana vuchira wokete padzwawo unividza vasweri wokarurawo ererwani nditsumba mushumo ndi uwu mukomana wood ndiye atena nezvividza tsumba mushumo nemafanedza ndi fureme ine yakuyanga nda mudzimu toemakayo pedzi upata chipato kugara kamudzimu ndi fureme yamafanedza pedzi ine yadzokerurwa rovanda zvanda unopfi kugara kamudzimu musini chizhamba nouwana vamethodisi vararo vanazarini vowanulisori ava nawo pendekosola vari vanda nezvando zvanu na uzhamba kusvikana nechiyamanga dzindimi nouwana pedzi rowanulisori ari nawo huna chinhu chitichosarawo uno mudzimu nyise bhakoni unoenda dzo uwana one kariwane ilo ipiliti kulodzikawo icho chinhu chiveyawo kirimu kavuchindo icho chinhu chine nawo nambanga dzindimi dzavatu na varumwa nisina hezvo ani chitu nawo naprofita nambanga dzindimi na kusumbedza zvigana mutoro naita madheme naita zviga zviuru pedzi arari ilo lituku ipi lituku lodzikawo lisiwo apo ani chitu ruraro rumwaro ndiline rakoteceresa zvino ronova na mibvumo ronova na muliro ronova na mimwe yevudzurawo na midzing'inyo pedzi mudzimu rirumere ipi lituku lodzikawo ndi zvine ratoda techeresani muratu riko ditoda ilo ipfi litukulodzikawo ipfi litukulodzikawo lela amba yesu uri aningapfi ipfi lawo chitaratani aningomupfa chirira ova rushaka rwasu raveresani khaye ovambedzwa muya wawe sali iva kulenda zvisu zvihuru nezvisu zvodzikawo nani chizvidiva izvo konani techeresani dzuva line lane yavuchiro kali pasi kazvito zvichirawo kavuchirwa zvimerwa vuchirwa chimera vuchirwa muri zvimwe zvinji lidisa vuchiro dzuva liararo unolinwa miliyoni dzamadhi kali pasi naone laita posho tuku upfirisa ine ranga iwana kabhaketi lodhara ubva kabhombo niavona nezvisu zvihuru sizopumulawo ndi zvitu zvihuru nonovuya napfa shango lichikomona nonovuya napfa dzipulanete vunga dzichipiranga kaobiti nonovuya napfa nti ndi zvitu zvihuru nonovuya napfa dhuva lichitava o rihumbura uri ritiova na posho nji uva na ngoma ulinda upupera ntana pasi hunji kana ari na mutangano wavudi rihumbura uri mumwe na mumwe utiova nta vachikovanda zvanda na zvitu rihumbura uri muzika uteyo yakachuni namuti mumwe na mumwe achikogidima ntana pasi karuvande ronova na yesu zvoita mini chavudi zvigai zvorisa gai namusi kachigwada chandado chigwada chadenomination utumuwa urato wochinyadzwa zvavukuma uraro nechivungu chakare navukura nachakadzoto dzazvivungu bva mura wange urangani noyobho zvivona kana yoyero zvivona zvechivungu chasiya vukura ola huno zvevukura ala nziye dzola nazvimwevo usvikaira richizvila pasi kachigute pedzi rumwaro ruri ndidhovuyedzedza uraro murena rorindera chimwe chitu zvauzhamba wote ronova na utatabha ulinganawo na posho uremburusa shango lote ronova na uchema na mihuvo na ubvela pano ulinganawo usikera zita mini asungu pata chivizo zo pata denomination zo ita uri muna aenda na mihumbura ya udiuza na hembe za zitu atifunizo zitu uchimila ka platform uri omu labereseni ni mkororo labereseni uri ambarahani oto na kiswa na zote uadhiwa uri tahani maambiwa awe na zumwewo asizine mzimu anangezo mprofito ere kanya yeso dhwaliti oba chikwe dhuri samdinda arindi ene murwa nesaka muta udobo nara oruga pezi mzimu amona ndura anitoba nama kororo na nazumwebo ima hapo nta ungandisa dhivu uri ni mimi asizi ambaro zine na ambaro kana ambazo wakudu une na usumisa ni chimwe chitu chirengo muamu ifila mzimu izine labazone profita prera kamu wafi asene muzimo munandura aprera kamumwe afere na mumwe afere na mtuku mti wa utsukuru wa kare murawa hapo chikwarani ukolisa ungu oba a David musi bachidisa we mtuku wa totsu kumtanga wa chipato cha stomato ma otenepo uno ni mtuku madhani na udiputera nga mukumba wa ungu umona naye muzimo ari ndi ene udive anuru anena situ za chika azichimbiri na mtimu ningava na DDD, PhD kana kabili LD ningava mbishop mpopu kana chimwebo chine ningava chone pezi zia mtimu ita chimwe chitu vahusina chitu tenda pezi ni singasive chitu mtimu ndi chimwe chitu tenda pezi ni chingadhiwana inumune ni ndandira chonezo mtimu wa jena pezi musino kukumua na uhudurua usikana ni chivana muhulusa na bakwine ani chitu chine na teuba nacho ni mbili ya uthitu kupanza pana mzimu unorea zidivezo baratu zwabukuma go angaboni kana ufaduwa lichitaba aninga zuipi nono vya naendanga matekwa na ufangwando chiwa ni mini chine na nga itarisi nao ni abona azjiezo ndido ni vudza chimwe chitu zino ndi odzikawo asima hobo hobo amadhi aita uposho kuru na ukupera ntana pasi zvibonisa urunako lwa dzina redzikawo ndi dziva lotsawo na udzika linobonisa urunako lwa naredzi chine ratoda madekwana ano ndi uho vudziva chenyemo chopfumawo icho chitu pasi ngomuhashu achite uzhamba naho chichingararo pedzi ri vea vundeme nga mandesa ka uzhamba hashu zvingadhi itira zvasiame nga ndimi na usoraro zingasiraro pedzirove ya mundeme nga manda kaso zvingadhiitea zvasive kamutangano wa Billy Graham mutangano wa Oral Robert kana mutangano wanga anitewo zviita chine chatewo vahone ndi uvo vudziva rufuno rwa mudzimu rwauyanga usaperi nemuya urengo muhawe une waniita zvine na vazone ndizvine ndova ndichikoamba ngazvo machoni ano ndizvine ndova ndichikokokodza chividzo kacalvary murauna uya panda nisongo umbulo uri nga uri noamba nga dzindimi kana uri ni adhiva zvinji nga mamwaro kana novala dzibhuku dza mumwe mutu unonidhiva zvinji upira vamwe vatu ori veani rusvayo ka avo vane vagomera na urirera vutudzi vuitewo dhorobhoni ndinyi ane adhomusvaya dhorobhoni dzashu madekwana ano ni avona ndi kudziva muya husi utsa asi ganda kaka nduu ire yavudi ni nduu ire pasi yeganda nina uputera husina chitu anina chitu pasi yapo chine ratoda madekwana ano ndi kudziva rufuno rwa mudzimu nomusi Eli achifailo ifi litukulo dzikawo auna chomudhinawo nopfa mini kazvote nidotuwa kamaduva asigati nopfa Billy Graham nidopfa Oral Roberts nidopfa vamwe vanna vaulwane auna chimwe ka avo vanna chaulwa navo ni vadhina va mudzimu pezi nsowo tacheresa posho ifani ifi litukulo dzikawo uwo dziva pala chimwe chitu chidhawo mbirini ya mutu une hadjiya vutsiru hote ubva kaini zvidjiya shango lote ubva kaini zviita uri ini ninyara zvitsu zva shango unonafuna zvitsu zva mudzimu ndihone vudziva ndilone dziva livonisawo naredzi dza mudzimu kavugara uyanga usaperi ni chitu chinobvisa mitodzi matoni ubvisa dhakaro lisambei na vudzaro wa vugara zvini ita uri ni ime musi zvote zvichini bvarera zviitise rusivulwadze vuchida kana na uhuru ufuro nerune zvikadhivonisa patusedzo dza mudzimu kazo ilo dziva litukulo tsawo naho nomuvonisa matadhuru husi magabhero na posho ya madhi mahovhovha madi ango dzivapala nemadi o dzikaho a tsa vudzivani. Ngave mudzimu achiri thusa madekwana ano, konani, ungari tshi khou ḓa kha tafula ya tshirarelo, u elelwa hezwo, u sa londi zwanḓa zwine ra ita, ndi zwi ngana zwithu zwavhuḓi zwine ra ita. Ini niri, zwo ralo mukomana Branham, ndi aya tshivhidzoni, ndi lingedza u tshila zwa khwine zwine nda kona, ndi zwavhuḓi, a huna tshithu tshi lwaho nazwo murathu. Ndo amba nga dzindimi mukomana Branham, ndo zhamba muyani, ndi zwavhuḓi. Fhedzi a si zwine nda khou amba ngazwo murathu, hezwo a zwi athu vha zwone, a si zwine nda khou amba ngazwo. Ndi khou amba nga ipfi ḽituku ḽo dzikaho, itsho tshithu tsho pfhumaho na tsha vhuhosini. Ndi ni anzela u vhona vho mme vha kale musi vha tshi ḓa fhasi hafha holu luvhande hafha miṅwaho fhiraho, miṱodzi tshielela maramani avho musi mutukana wa mita zwivhi muthihi a tshi ima a ḓa kha ḽitare. Namusi ndi ita mbidzo, huno nda vhona mutukana a tshi khou ḓa vho dzula, huno vha tshi khou ṱafuna tshingamo. Mulandu ndi mini? No xela pfeso, no pfa mini, ni pfa mini? Ri kha tshifhinga tsha u fhedza, no zwi pfa kha theḽevishini, na kha radio, kha dzimagazini dzanu, kha mabambiri anu, uri hu ḓo vha na u dzunguluwa hoṱhe shangoni ḽiṅwe ḓuvha. Ni khou thetshelesa mini? U pfa idzo alamu dzoṱhe radioni yanu yo fungwa ḓuvha ḽoṱhe, na ayo maloto oṱhe a tshi khou bvela phanḓa, u pfa uri ndi lini hune khulu dza ḓo thuntshwa kana dzibomo? A thi thetshelesi izwo zwithu. Ndi khou thetshelesa u pfa ipfi ḽi tshi ri i ḓa fha nṱha, zwo itea zwavhuḓi, wanga wavhuḓi muḓinḓa fhulufhedzeaho. Ni khou pfa mini? Ni a ḓivha. Ndi humbula uri ri na dzangalelo nga maanḓa kha u thetshelesa zwithu zwoṱhe zwa shango, na sunga hezwo ri nga si pfe ilo ipfi ḽituku ḽo dzikaho. Ro pfa vhafunzi vhashu vha tshi ri itani dzhoina tshivhidzo zwi ḓo luga, ro pfa vhaṅwe vhavho vha tshi ri itani u amba nga dzindimi zwoṱhe zwo fhela, vhaṅwe vhavho vha ri itani u zhamba zwoṱhe zwo fhela. Ni nga si pfe ilo ipfi ḽituku, ipfi ḽituku ḽi vhewo tshiṅwe tshithu tsho pfhumaho na u dziva pala kha vhutshilo, uni ite zwine na tea u vha zwone. Gurowu i nga si ane gurowu ngauri kha mutokola kana matata, mufungavho u kha matata. Fhedzi zwi dzhia vhutshilo kha uyu mutokola u bveledza gurowu. Maḓi a welaho khawo a ḓo sheledzwa zwoṱhe, zwoṱhe zwi ḓo takala khawo, zwoṱhe zwi ḓo hula khawo. Vhanna na vhasadzi vha nga hula u zhama na u luvha mudzimu, u amba nga dzindimi na u wela tshivhidzoni, u tshina muyani na u bvisa tsha fumi. Vha ḓivha vha sathu ngomu mbiluni dzavho iḽo ipfi ḽituku ḽa mudzimu ḽo pfhumaho, lufuno lwo dzivhafhalaho. Naho nda ṋekedza muvhili wanga uri ufiswe sa tshitavhelo, uno ndi si na lufuno a thi tshithu. Naho nda ṋekedza thundu yanga yoṱhe u kanzwa vhashayi, ndi vha ndi si tshithu. Ni na lutendo lwa u sudzulusa thavha, ndi vha ndi si tshithu. Ni ndi tshi amba nga dzindimi dza muthu na vharuṅwa, ndi vha ndi si tshithu. Ni a vhona ndi ḽo ipfi ḽituku ḽi ambaho fhasi mbiluni yanu, ḽi shandukisa kumbulele koṱhe u ita mupo ri fhambane, noni vha tshivhumbiwa tshiswa kha Kristo. Ni pfa mini? Zwi bva kha uri ni khou thetshelesa mini, khonani. Arali ni khou thetshelesa hapa hu si vhuḓipfi, a huna u vhonadzwa. Fhedzi arali ni tshi khou thetshelesa u pfa mvuseledzo khulwane huṅwe fhethu hune vhathu vha zwigidi zwa fumi vha kuvhangana, bvelani phanḓa, ni khou thetshelesa tshithu tsho khakheaho. Ndi ḓo ya huno nda vhona vha ri vha na gogo ḽihulu, izwo a zwi iti phambano ṱhukhu na nthihi. Mambe ya migado inazwo, zwi zwoṱhevho zwi nazwo, roko na rolo inazwo. Ndi khou ya itela tshiṅwe tshithuvho. Arali ni tshi yela tshiṅwe tshithuvho nga nnḓa, arali ni tshi khou thetshelesa tshiṅwe tshithuvho nga nnḓa iḽo ipfi ḽituku, humelani murahu bakoni, humelani murahu fhasi ya muri wa munganani u swikela ri tshi ḓilugisa. Ni fareni, ni pumule, nahone ni lindele. Iri ni mubvume ipire, iri ni mudzinginye u dzinginyeye, iri ni muya vhudzula u ṱuwe, na mulilo u swiele, tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tshone. Ndi humbula nga ulwo luimbo, funze murena, uri ndi lindele hani musi mbidzilu dzo neta, uri ndi bvule u ḓihudzanga, ndi vhidzele dzina ḽau, dzudza lutendo lwanga lwo vusuludzwa, maṱo anga kha iwe. Irai ndi vhe kha ḽino ḽifhasi u vha zwine iwe wa nṱoḓa ndi tshi vha zwone, ndi zwine nda ṱoḓa u ita. Vha lindelaho kha murena vha ḓo vusuludzwa nungo dzavho, vha ḓo fhufha nga papasagoni. Ni atenda izwo? Vha ḓo gidima ono vha sa neti, vha ḓo tshimbila ono vha sa noki. Mpfunze murena, mpfunze murena. uri ndilindele hani ili ni mipfuma ipire ili ni mulilo siere pedzi ili ndi pfelo ipfilituku lichiri idakanne vote vonetawo na vulemelwawo ibva pasi ya muri wa munga nani ibvane mabakoni anu ndikotoda upilira lutendo lwanga usidza malopa awe uchimbera panda nari ee murena zvino ndi atenda karabele
o lord
murena musiku wa matatu na lipasi mune wa vuchilo vusaperi na mune wa zvote zvipuwa zvavudi iva wakatichero karine murena zvino rikauima katodeya upfa maipfi ashu murena odha muno zvino ropfa maipfi manji muna zvinji zvine raida paka chino chibidzo arana joina chibidzo chashu rendekana chigwada chakwine chadhorobho vatu vambarwa zvavudi meyara wa dhorobho uya petu washu no vatu vanji mitanganoni yavo murena vana vavusi na zvimwevo udha vaita zvipichi o mudzimu zvivechere kure na nne murena nzumbe bhakoni huno mutendere ndilindere murena ndilonderani zvine muvusi amba ndikotodza pfailo ipfi lituku la muchidzi wanga o ntuso kona ulindera murena na uvhusurudza nungo dzanga vunga ndichilindera kaiwe unotulisa chino chibidzo murena uri vakona ulindera kaiwe unovavhusurudza lutendo lwavo na uvhusurudza nungo dzavo upu panga papasa magoni vave vachitecheresa murena husi uitira posho husi uitira uzhamba pedzi utecheresa ipfi lituku murena nga maduva sigati ndikoya bhakoni ngangei ulindera o mudzimu ntuse murena mupofudze na udzingisa ndeve dzanga kha zvithu zva shango uitira udiveya kana uduma kana chimwe chithu chalipedzi chine lino shango lingamupa rai ndidzure nepo murena usvikira ndichipfa ilo ipfi lituku zvenezvo rai mudhinda wau adhe murena unamera nta kapapadza goni zvitendere murena patsedza chino chibidzo chituku patsedza mukomana wachinevhele bvisa uwo ulwara tumbuni yawe murena na uzviposa kure ubva kaye muveka madhomu murena uno irai avuye murau apa ovhusurudzeya vadovhusurudzwa nungo dzavo zvitendere murena riyangwere zvivi zvashu rikodha katafura yachirarero zvino murena wori ane ala na unwa hezvi asongofanirwa ula na unwera mulandu ene mune husina utarukanya muviri wa murena rituse murena utodhurusa mimuya yashu mbiru dzashu unoriringe uno uvone arari huna zvisongokunawo karine arari chione rihangwere o mudzimu unga richirindera rodzi tikupadza kaiwe rizvihumbera dzina rayesu murwa wawo amen pfunze murena ulindera pasi magonani anga unonga kachipinga chau iwe mune chavudi udopindura kumbero yanga ndizone mpfunze usadhisendeka kazvine vamwe vaita pedzi ulindera tabheroni pindure vhoka iwe ndizvine ndatodha pinduro bva tadhuru ndikotodha upfa ipfi lawo husi ipfi la mulanguri husi ipfi la meyara husi ipfi la muvusi husi ipfi la mubishopo ndikotodha upfa ipfi lawo murena uhwo vulenda na ubvudherera muye muketo miruni yanga idhani ka nne note nonetawo nolemelwawo ee murena rora pasi ya muri wa muunganani zvino rorindera uvona zvine ado amba murena anipa tuchedze mumwe namumwe zvino ndivangana vane vakotodo erwa tabheroni karivo nechimisa zvanda zvanu niri murena mupfunze ulindera mupfunze iri ndi hangwe ngaudiudzanga wote musi vamwe vachikopfuka ngavo uita zvizvihuru saizvi iri ndidhitukupadze kaudiudzanga utovidzera kadzina lawo mupfunze usadhisendeka kazvine vamwe vaita pedzi utolindera katabhero pinduro ibvo haiwe unga eliya oraro olindera muraungei opfa mubvumo opfa penyu opfa upandukana matombo opfa muliro opfa muya pedzi yesu asizve ava uraveresa zvone hazvingovuya zvasusurusa muprofita ozvitendera zvapira pedzi musi ilo ipfi lituku ajiya nguva yavo huno aiveya kachipatoro chawe huno aya magumoni abhako huno murena vari chimbira uime tatombo pasengei ndizvine ndatodza upfa uima katombo Zoruga, ndi tshifhinga zwino tsha tshilalelo. Mudzimani fhotsedze, ndelekanya tsha u thoma. Ri sathu ite hezwi, ṱoḓa u ṋekedza thabelo ya muṅwe na muṅwe fano. We a imisa zwanḓa zwawe, vhane vha ṱoḓa vhukuma mudzimu a tshi amba navho. Hu na muṅwe kha vho inwi, afha ane a vha fhasi ya muri wa muunganani madekwanano. Imisani tshanḓa tshanu, zwa vhukuma ro ralo. Vhunzhi yanu afha kha Elipako u lindela. No vhona izwo zwithu zwoṱhe zwi tshi fhira, no pfha mvuseledzo khulwane dza Pilgrim, dza Oral Roberts, ya nga nṋe muṋe, huṅwe na huṅwevho, Tom Opson, Tom Hicks, izwo zwoṱhe zwi no khou bvelela. Fhedzi ḽigai iḽo ipfhi. Ini ni ri ndo zhamba na vho Genespas, ndo tshina muyane na Musical Hearts, ndi nazwo zwoṱhe hezwo zwithu, ndo ita zwoṱhe hezwo. Fhedzi tshigai itsho tshithu, mukomana Branham, tshine tsha kwanyeledza fhasi na u vhea muhwalo kha nṋe wa mimuya yo xelaho u swikela ndi si nga aweli nga nṱhani hatsho.
Zino
ndi lwone lushaka fhedzi lu dzhenaho ngomu, ndi zwe Bibiḽi ya amba. Vhea lusoyo kha avho vha gomelaho na u lilela vhuṱudzi vhuitiwaho ḓoroboni. O, ndi hune ra zwi ṱoḓa, khonani.
Lord, please, Lord. Oh,
Murena, ndi khou tou humbela, Murena. Oh, ndi nga imba nga maanḓa, ndi nga funza nga maanḓa, ndi nga zhamba nga maanḓa, ndi nga lila nga maanḓa. Fhedzi ndi nga si rabele nga maanḓa. Oh, Mudzimu ntole, nahone u ndinge.
Is just speaking a while ago about the deep pools. How they reflect the stars.
Ndo vha ndi khou tou zwi amba sikale nga dziva ḽo tsawo uri a vhonisani dzinaledzi u vhea vhudziva muya wawo kha riṋe Murena, sa Davida muprofita ori mise maḓini o dzikaho hu si maḓi a mahovhovho, maḓi o dzikaho thange phanḓa henefho Murena. Pumudze, ndi na mazhuluzhulu, ndo sinyuwa, ndo ita zwoṱhe zwe iwe wa mbudza uri ndi ite, u ya nga une nda ḓivha, ndo buḓekanya lushaka, u mona na shango, ndi tshi rera na u lila na u pembeledza, wo vha wa u fulufhedzea u ḓisa itsho tshiga tsha Mesia, u sumbedza uri ndi iwe Murena, ano khou zwi ita, nahone a si muthu. Ndi a livhuwa nga hezwo, fhedzi Murena, ndi fhasi ya muri wa muunganani madekwana ano, ndi khou ḓivhudzisa. Ni ngani vha sa shanduki? Ni ngani iḽi Amerika ḽi sa zwi vhoni Murena? Zwipfi zwawe zwo tofa, na tshivhidzo tsho dzudzanyea vhukuma, lo dzhia vhukuma, no vha nga si dzhenelele, a vha nga iti tshithu nga nnḓa ha u nyefula. Fhedzi ni na vhuṱanzi madekwana anu, u nga zwo vha nga iyo nḓila na Eliya, fhasi ya muri, ni na zwigidi zwa sumbi zwo salaho, vhe vha si gwadamele Biliamu, u na vhakhethwa vhanzhi ḽifhasi ṋamusi, vho lindelaho vhuya Murena. O Murena, ivha wa khathutshelo kha riṋe, ri linge, nahone uri vhe kha tshikalo tshau, uri arali wa vhona uri ro wana ri na ṱhoḓea, o Murena, ri kunakise zwenezwo ha zwivhini zwashu, huno uri ite zwine wa funa ri tshi vha zwone, tendelezwo kha muthu muṅwe na muṅwe kha tshino tshivhidzo, ngauri zumbela dzina ḽa Yesu. Amen. Zwino tshiko yovha tshifhinga tsha tshilalelo, ri rabela uri Mudzimu ḓo ni fhaṱutshedza zwino. Vhoṱhe vhane vha tea u ṱuwa, nahone vha sa ṱoḓi u dzhia tshilalelo, kha ri ṱangane pano nga ḽavuraru nga madekwana, ri ḓo vha ri khou ṱangana hafhu. Ni songo hangwa u ntabelisa, ndi khou ya u i ṱoḓa zwino, kha maḓuvha a si gathi a tevhelaho, ndi khou ya u ṱoḓa thabelo. Zwino ni songo zwi dzhia sa madze, fhedzi mbeni mbiluni dzanu nahone ni ntabelise, ndi a ṱoḓa thabelo dzanu. Ndi na tsheo dzine nda tea u dzi dzhia dzine dza amba mimuya miḽioni yo fhambanaho. Tshiṅwe tshithu tshi tea u itwa, ndo ya kule nga une ni nga kona, nga nungo dzanga, ndi tea u vha na bono bva kha Mudzimu, u itela nṋe muṋe, u ḓo ntsumbedza u itela vhaṅwe, fhedzi ndi tea u vha na tshiṅwe tshithu, u itela nṋe muṋe, ndi a zwi ṱoḓa, ntabiliseni, u ḓo zwi rumela arali ni tshi nga tou ntabilisa. U ṋamela u mona, ṋamusi, ndo vha ndo lavhelesa u mona, ndo vha ndi nnḓa kha nnḓu yanu mukomana Roy, ndo vha ndi sa ṱoḓi u dzhena, ho vha hu na goloi yo dzula nnḓa henefho, ndi a ni koloda na khaladzi Slaughter u ni dalela. Midi na nṋe ro vha ri tshi khou reila u mona, nga ri zwo ralo, ndi ḓo vhuya murahu sikale, fhedzi nda fareledzea nda si tsha humela murahu, u ṱuwa u mona, u reila u mona, dzibadani, ndi khou elekanya, o Mudzimu, tshiṅwe tshithu tshi tea u itwa, ndi khou tea u wana huṅwe fhethu. Awara i khou ṱuwesa, swi ḽi khou dzhena, Chipinga cha upedza chipano. Muni tiri mutipanda usiku kati. Ubona buhone ya swina. Uzingi nyea. Zipi. Nyimele ya mashuru juru. Mutsiko wa shango. Na usadivo rindikombo yao. Ni abona. Yawe nene karipu upe nga papa sagoni. Zino. Upipeda kazu anda zawe. Asashanu kimuroba. Na musina narini. Zino bote. Bane batoto zurote na chilarero. Rindotakara ubana inu kachine chipinga chabule zani. Chine nina bakori niti automa, ndi atena, ndi maya ubufu minti, enepo, nidovana inu ibara zino. Chine zwa mkoma na nevel, ara ni chifuna. Nga uri ndo tanga nezaka mrena, chine zwa zenda ni kumeza. Zwa uri mrena yesu ubusiku buti ya ngarezwa, oji achinkwa, unomusi ono ribuwa, achingwata, uno ari jia, ilani, uyunu mubili wanga, uwa ngwate kanyarwa weini. Ni raro ni chitela unyelo angazo. Araro wana chinwelo. Musi onorarela. Ari chinwelo ichi ni munanga muso wa marufa ni anga. Nidi raro ni chinwa ka unyelelwa. Ngaru misi yote ni chila ichi chinkwa. Na anwa chinelo ichi. Nidi tanzira rufula mrena usukela achida. Ndizone yazu ine alao chinkwa ichi, na unwa ichi chinwero cha mrena, asongo fanero, unamulandu kamubiri na maropa amurena.
But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily,
Pezi izo mtunga diseze, uno akono dola chinkwa na unwa chinwero, gaur ane asokola na unwa songofanerwa, udilera na unwe na munanduke ne mune, gea sitarukanye mubili wa mrena, na antane ezu anda barwaze na bahota bukatianu, nubanji wa azama, gaveri chidi hatura, aringa haturi, pezi musiri chihaturwa, riakai jonga mrena, uririsa dola tuwa na shango. Izo azitodi inwe taruchezo, zitova yezi, ara rasa kola na unu arisongofanenwa, ridilera na unwe na munanduru nebani, usi na utarukanya mubilo mrena, na atane yezi vanjindi vahota, na barwara ukati anu, na one mbunjibo zama. Ni abona, musi ni chidao jiachira lero, mkrese mwana mwote yo jiachira lero, ni mushumo wanu, ditanu ni abona. Yesu ori, ara nisa chijii, anina chipida na nne, ni abona. Pezi anesa kudilera na udinuera songofanero. Ulera na unuera munanduke ne mune. Ni uara ni kadivanda shangoni. Na uita suza shango. Na one batu. Vanivona ni chikojia chilarero. Ni kueta suzoka keao. Ni kudisa unyaziaka ini. Na one sudoto ni vaisa. Asivaisi mzimu zidovaisa ini. Nunga oraro mututeo ditora ene mune. Nopanda musirichi sendera kachipinga chichiketua. Ni humbela mzimu sezulisa kuchuruanga. No ara ndo ita chumwe chitu choka keo, kangwele chone, atungo di misero zuita, nido zulula misa arari, achizumbula kanne, no nido humbela chitu chifanao itera imi, ori musi roda rote, rilinderane, ni nilinderane na wani nirabeli sane, niko todo jechi chilarero, no ara risa zuiti, arina chipida nae, nizwe aamba, utoma, kana Yohane mketo anima ya burati, chino karito urabeli, nintabeli seno zika, Musi ni chikoni raberisa. Ndi arabera urudori hangwera ngarutendo. Ramu ya wawo omuzimu ude. Ndi arabera urudori hangwera minandu yashu yote kabatu. Hangwera.
O Lord, hear our prayer.
O mrena ifatabelo yashu. Indi tabelo yashu ya uhangwero, murena, rabela uhangwero, rabela katuchero, reangwere murena, ungasungwa lwa ifini lao, reangwere buchinyashu, ungarishi angwere wabu varina minandu karine, unu usirise mlingoni, kwezi uri puruse bubini, gauri mubusendi wawo, na manda, na bugara, lini na lini, amen. Ndi atenda na zwinji.